baby, you mo pano. Ili a gano, you must let them know. Nakama ni a gano, ni mapambano. I must let you know. Mwezi umenifunga kamba na sioni. Ninyoko menivua gamba na sikomi. Nizeri ya sugar, sugar. So magical, your love.
It's called